byogera laba n'ensozi zatula osanidde mu nnyimba ez'okusuuta amakula magagavu bwe gakuwulira geewombeka gwamanyi byonna zimusanza tasinza yegwe Katonda yegwateeka womusana n'enkuba yegwasinga kyalwatutenya kuvuganya yegwe Katonda eyasooka watero kyafuga yegwasinga bamalayika bavunama
DMS Records.
Choyagala kibera kiba kazibe nzizi zijula omuyaga gugenda agayanja gateka ensolo eziri malungu mwezikulira zisanyuka oh king of peace dala gosanide yegwe Katonda yegwateka womusana n'enkuba yegwasinga kyalwatutenya kuvuganya yegwe Katonda eyasooka watero kyafuga yegwasinga bamalayika bavunama n'okufa eriso lyo lyojolaba n'ekiro omukono gw'omaanyi ozingiza ababi obavunamyawo wansi omunafu akuyita omufuula sita atambuza emigayunga n'abuuka atambula n'awayakayakana ddala amanji amaanyigo amanyigo mangi obuniza n'okufa eriso lyo lyojolaba n'ekiro omukono gw'omaanyi ozingiza ababi obavunamyawo wansi omunafu akuyita omufuula sita atambuza emigayunga n'abuuka atambula n'awayakayakana ddala amanji amaanyigo
yegwe Katonda yegwateekawo